Unangoja nifando nisifie
uo uchizi uo
da isha boy makizube unaweka tena
bani music
aya tena uo uchi uo uchi
uo uchizi uo
uo uchi uo uchi
uo uchizi uo
leo na minataka kusema
uo uchizi uo
nisipo sema nani atasema
uo uchizi uo
uo uchi uo uchi
uo uchizi uo
uo uchi uo uchi
uo uchizi uo
leo na minataka kusema
uo uchizi uo
nisipo sema nani atasema
uo uchizi uo
mse mwenzangu umeatipula umenda kubeti hela ya kula unatukana umeficha sura umeolewa unajita chula basi tena wochi wochi sema wochi wochi mbele za watu unaniongelea unanyamaza nikitokea na kuita moja mnakuja tisa muda mapenzi unaleta visa aya tena wochi wochi tamani wochi wochi kivipi uchote maji kwa tenga kipata pesa nzako na watenga mchana unasali usiku mwanga unataka kuona ujajipanga aya tena wochi wochi e jamani wochi wochi umeona paja ndo umepagawa unataka ule bila kunawa unasema nzako yako yaoni unampigia chavo mkeo chooni aya tena wochi wochi e jamani wochi wochi umbe kunywa bia utaki kulipa inakuja bili unajichekesha umeagiza nguru unataka papa na wenzako sasa unatucholesha ama rapae pesa inawema konde boyache aya tena wochi wochi
wochi ziwo
wochi wochi
wochi ziwo
leo na mimi nataka kusema
wochi ziwo
nisiposema nani atasema
wochi ziwo
wochi wochi
wochi ziwo
wochi wochi
wochi ziwo
leo na mimi nataka kusema
wochi ziwo
nisiposema nani atasema
wochi ziwo
umo wasa ni kuni mbovu mtoto wa mafia aya twende sagula 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 500 sagula 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 500 kama umeona beli kaptula ekofia la kuchumpa kama umeona beli kaptula ekofia la kuchumpa sasa timba kushoto timba kulia katikati ni unaona jia e mwanangu timba kushoto timba kulia katikati ni unaona jia e mwanangu natia unatia ni unaunatia unatia mtotela unatia unatia we mtupisi unatia unatia balala unatia unatia msolini unatia unatia msaula unatia kama vile unatia
iwajuli
unatia kama vile unatia
wepateli
unatia kama vile unatia weza mda unatia kama vile umo umo
we diblo one touch
Umitaga bani musiki Chalaza